in leading me, giving thanks to God because of the ladies and gentlemen that have gathered in this house, worshiping Christ and Him crucified without compromise, John.
Ndikulandirireso neabale ndi alongo makamaka tiyamike chifacha iwonse amene asonkhana kumkumana wa tsiku la lero ndi cholinga cholemekeza Khristu Yesu opachikidwa monse chosera komanso kuonjezera.
Everything has been done according to his determinate counsel.
Chilichonse tu chachitika chifacha uphungu wake wochidwiratu.
We understand that in the things of God there is nothing less or more that is not the Lord is done it and this is never it.
Tidziwatu kuti pamasungu pache pa Mulungu palibe kanthu kamene kuzileka kapena kuchoseredwa pa zimene Mulungu wazika kapena zimene sanazike.
We have been in the book of Samuel, first Samuel chapter 3, whereby we see how God bring forth and deliver the prophets, the Nazarene by the name Samuel, Johanna.
Takhala tili mbuku la 1 Samuel chapter 3 limene timayangana mmene Mulungu anadzitanira yekha mtumiki Naziri mneneri.
One of the major things that we see here, we see that Hannah dedicated a Nazirian by the name Samuel to the house of God, and Samuel grows while in the house of God, but without hearing the voice of the owner of that building, of that house.
Chimbozi ndi chazinthu zikulu-zikulu zimene timaziona mthawi imeneyi nkunena kuti Hana anampereka mwana wake Samuel ku nyumba ya Yehova, kumene Samueleyo anakhalako ndi kukula kukulira nyumba ya Yehovayo komabe osadziwa mwini wa nyumbayo.
And when Samuel was growing in that house, without hearing the owner of that house, whatever Samuel was seeing and hearing with his ears were the things that made him to be thinking that is what is it, or what it is all about.
Ndiyo tikamaona Samuel munthawi imene anakhala ali mnyumba imeneyi ndi kukulira mmene momwe nkumakhala kumachita mapembedzero ake mnyumba imeneyo, chimene iyeyo amachiona mʼmasomo ake ndi kumaganiza amaona ngati zimene amaziona nkuganizirazo ndiye mwini wa nyumbayo.
But the Lord left Samuel to himself until when if you preached God to reveal Christ to Samuel.
Komatu tiona kuti Mulungu anamsiya yekha Samuel kuti akhale mzake zathupi kufikira nthawi imene Mulungu mwina adzakadzivumbuluse yekha kwa Samuel.
We saw this thing again to Paul. By that time Saul, he was in the house persecuting the church until when he pleased God to reveal Christ to him.
Momwe monso ndimene tionera Paulo poyamba pamene iye anakhutchulidwa kuti ndi Saulo, kulena kuti Mulungu anamsiya yekha ndipo kumsiya kwa yekhako anachita china chilichonse chimene iye akanachita polondalonda mpingo wa Ambuye kufikira nthawi yoyipika ndi Mulungu.
Because Galatians chapter 1 verse 15 and 16 says,
chifwate kamawerenga mbuku la Galatia chapter 1 ndime yake ya 15 komanso 16 amanena kuti,
but when it is God who separated me from my mother's womb and called me by his name or by his grace, 16, to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen, immediately I confer not with praise and prayer.
Amene anandipatula ndisanabadwe anandiita na ine mwachisomo chache 16 pakuti avumbulutse mwana wache mwa ine kuti ndimlalikire iye mwa mitundu pomwepo sindinafunsana ndi thupi ndi mwanzi.
This is Saul, this is Paul speaking the glory of God, how the Lord works upon him.
Uyudu anali Saulo amene sambiga ntima nkukhala Paulo amina makafotokoza ulemeri wa Mulungu ndi ulamuliro wake mmene ulili.
He is speaking that it was when it pleased God to reveal Christ to him.
Ndipo apa makalankhula mawu awonena kuti kunachita kumukondweresa Mulungu kukakumbulusa Khristu kwa iye.
But before it pleased God to reveal Christ in him, there is a spotting that speaks about the living soul, how he is.
Komatu pasanafike pamene pana mkondoleza Mungu kuti akumbuluse Khristu mwa iyeyo. Pali verse 14, imene ikufotokoza zeni za Paulo chimene iyeyo anali.
Verse 14 says, and blotted in the Jews' religion above many my equals in mind, O nation, they more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.
Ndipo ndinawapotsa ndi kusogola mwa Chiyuda ambiri anzikuwanga mwa mtundu wanga, ndipo ndinakhala wachangu koposa pa miyambo ya makolo anga.
So was a Jew and prophet in the Jews' religion above many equals.
Ndiponso iyeyo anakhala wachangu mmachitidwe a Chiyuda mbali zonse.
Rent under Gamaliel.
Oleredwa pansi pa Gamaliel.
Being a Pharisee, knowing religion very much.
Wokhalanso mfarisiyo odziwika bwino odziwanso chipembedzo kwambiri.
Law observer, the one who went to the school learning about theology, what was the Bible?
Kumanso mundu otumikira chilamulo kwambiri amene anakhala kutumikira chilamulo amene anapitanso ku sukulu yokaphunzira zinthu za Mulungu.
Very zealous in everything that he is doing, and he was doing up to the best.
Ndiponso wachangu mmachitidwe ake a zinthu zonse, ndipo iyeyo amayesetsa kuchita kuposa ena.
Even in the traditions of his fathers, he was very zealous and exceedingly surpasses.
Ndiponso ngakhale pa miyambo ya makolo ake, iyeyo anali wachangu ndi wochita mofulumira ndithu.
Which means he was 100% personal.
Zomwe zitanthauza kuti analitu mu munthu weniweni otheratu.
He was doing up to the best, 100% fresh.
Iyeyo amachita zilizonse zimene yakukhoza kuchita za ubwino pa umunthu.
But here there is a comfort to this guy now.
Kumatsonetu apa pali chitonthozo cha mkuluyu.
At first God left Saul to himself, until when it pleased God to reveal Christ to the same man.
Boyamba tu Mulungu anamusiya boyamba akhaleka kumusiya mthupi kufikira nthawi yoyikika imene Mulungu ati akachodzivumbulusa kwa mphepo.
So verse 15 says it pleased God who separated him from his mother's womb.
Ndiyifaya ke mu verse ya 15 akulankhula kunena kuti pamene pana kondweresa Mulungu amene anampatula iyeyo kumimba pomimba ya mayi wake.
The choosing process has been already before his mother takes womb for him.
Ndiyo ngosolo la kumsankha linachitika kale kale amayi wake asanakhale wodwala kapena asanakhale mimba.
When Paul was created in the womb of Ham, of his mother, he was already a chosen man, but waiting for the time of the Lord.
Pamene tu Paulo amakapangika mimba ya mayi wake, kunena kuti Mulungu anali atamusankha kale kale, koma kuti amakayembekezera tsopano nthawi yoyikika ndi Mulungu.
He said he called me by his grace.
Nthawi kuti Mulungu anandiita naine mwa chisomo chake.
The grace was only going to the one who has been separated from his womb before the foundation of the world began.
Ndiyetu chisomwe ichi, chikupita kwa iwo kawo, amene ana patulibwa ndi Mulungu kale kale asana badwe mthawi imene Mulungu anali asana palenge kale dziko lapansi.
So it was that grace that Christ revealed himself to Saul so that he might see Christ of the scriptures.
Ndiyetu ni chisomwe chimene chocho, chimene chinapangisa kuti Kristu akavumbuluke mwa Paulo, kuti Paulo yo akathe kuona sopano Yesu Kristu wa mmalemba.
Soon after Christ has been revealed to him, then he was boldly, he was very bold to preach this Christ to the heathen, the Gentiles.
Ndiponso tumomwemo atangovumbuluka Kristu kwa iyeyo, Pauloyo anaperekedwa kapena anatumizidwa kukalalikira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu.
Again, look here on verse 15, he said, immediately I conferred not with the flesh and blood.
Ndiyeno mukamaona mu verse yake yomweyo ya makamaka verse yake ya 16 yakunena kuti pomwepo sindinafunsana ndi thupi ndi mwanzi.
You underline the word confer.
Ndiyeno musunge mawu amene onena kuti kufunsana.
Before it pleased God to reveal Christ in a person confer, but when it pleased God to reveal Christ in a person, there is no conferring, no conferring.
Pamene panali pasanakondweretse Mulungu kuti munthu wa Kristu avumbuluke mwa iye, munthu amakhala ndi chisankho, amakhala nkufunsana mkati mwake. Koma pakangomukomera Mulungu kuvumbulusa mwana wake, mwa munthu yo nthawi yomweyo munthu amatsekedwa, kulibenso mwayi wotina kuti munthu azichita kufunsa mafunso kapena kufunsa naye.
I remember those Genesis time when we are having the gospel gathering, the meeting of the saints, we were saying in the conference, whereby people are to go there to confer.
Ndikukumbukira nthawi yakumbuyo pamene uthenga wabwino usanavumbuluke timakhala ndi mkumano umene anthu amakasonkhana nkumakakambirana ndipo timautchula kuti umene ndiye mkumano wa mkambirano umene anthu akasonkhana amakhala ndi nthawi yomafunsana mafunso nkumakambirana.
The saints never have the conference because we never confer. It's the gospel gathering of the saints.
Komato era ntima, samakhala ndi mkambirano, mkumano onena kuti azikafunsana mafunso ayi, amakhala ndi mkumano umene iwowo amakangosonkhana kukamvera uthenga wabwino basi.
So when we go back to the book of Samuel chapter 3, first side,
ndi chifukwa chake tikapitira ku 1 Samuel chapter 3, verse yake ya 6 kuti,
it says that Samuel, before it pleased God to reveal himself to him, he was in the house of the Lord, but without knowing or hearing the exact voice of the owner of the place.
Mu chapter 3 mo ikuonesera bwino kunena kuti Samuel wetu anakhala mnyumba ya Mulungu anakulira mmene mu kwa nthawi yaitali koma wasaziwa mwini wake wa nyumbayo.
But when it pleased God to reveal himself to Samuel, he came to Samuel by calling his name.
Koma pamene panakondweretsa Mulungu kuti amuitane Samuel, akamuitana tu Samuel ngakhale kumtchula dzina lake.
It was not Samuel who called God, but it was God who called Samuel.
Ndiyetu sanali Samuel amene anamuitana Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye amene anamuitana Samuel.
It's God who is to call you to come to himself, not you to God.
Ndi Mulungu tu amene amakuitana iwe kuti ubwere kwa iye, osati iwe kumuitana Mulungu kuti abwere kwa iwe.
You can never manage to come to God, but God, according to his will as determinate counselor, he will call you and you come to him.
Iweyo tusungathe kulingalira ndi kusankha bwino kubwera kwa Mulungu ayi, koma Mulungu monga maufungu wake woyikidwiratu, iyeyo amakuitana ndipo umabwera kwa iye.
Verse 6, 7, and 8 says, and the Lord called yet again, Samuel, and Samuel rose and went to Eli and said, here am I, for thou didst call me, and he answered, I call not, my son lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. And the Lord God, the Lord called Samuel again and the third time. And he arose and went to Eli and said, Here am I, for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. 9. Therefore Eli said unto Samuel, Go right down, and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord, for my thy servant here. So Samuel went and lay down in his presence.
Chifayake muvesi yake ya 6 kufika pa 9 akunena kuti ndipo Yehova anabwereza kumuitana ndiku Samueli ndipo Samueli anauka napita kwa Eli nati ndine pakuti mwandiitana ndithu koma iye anayankha sindina kuitana mwana wanga akagone koma Samueli sana dziwe Yehova ndiponso mawa Yehova sana rudidwe kwa iye ndipo Yehova anabwereza kumuitana Samueli nthawi yachitatu Ndipo iye anauka anapita kwa Eli nati ndine pakuti mwandiitana ndithu ndipo Eli anazindikira kuti ndiye Yehova amene anali kuitana mwanayo chifukwa chake Eli anati kwa Samueli pita ukagone ndipo akakuitananso udza ukavomere kuti ndine nani Yehova ndiye nyamuka yake akumva chomwe cha Samueli anakagona mbalo mwache
So here we see God coming Where to where Samuel was calling him, speaking to him, but he was not hearing the voice of God. He had the ears that hears. But he failed to perceive the exact order of the voice coming to his ears.
Analinundi kudola kumvanditu, kuma wasa chaku zindikira mau amunia vila kuita na yukuta kuita na mzani.
When it pleased God to let us to ourselves, we will hear the word, the world hears the word, but will never understood or perceived it the exact order and the meaning of the word coming to them.
Ndakakuda kumera mulungu kuti siyatoka ifeyo. Tizamva mawu, munga mene zikoni mangira mawu. Koma usata kusinti ya mwino, mwino wa mawu yonita, kuzula mawu kuri matakudani.
It's like how the letter looks like.
Umudu zikani mene zana na ima onegera.
When somebody wrote a letter, he starts with the address of himself and the content of the letter, and he concluded by his name. At the end of he is assigned quite exactly the letter is assigned to. When the letter has been entered and has sent the address where the letter is going, even though it will reach any place anyhow, nobody will attend it. Until when it reaches the exact order of the record, he will receive it with joy and know that I am the owner of the letter. Even in the letter when it meets with the president of the country, but if the envelope is not assigned to him, he will never take this with the letter, but just see it as a useless paper, useless envelope, signing nothing, was like 50-50 campaign whereby you miss or you lose. This is totally a true lie. Salvation would never be missed by the elect. Because I
need to
give this as salvation is missed by the elect. Once Samuel missed the voice of the exact one who is calling him, the Lord would have called other people to call them, maybe those who are serious with his voice.
Chifuwa ndani akomadzi bene kufundele ndipo mke kwani chimunzo chimato kutandika kwa munhu kuti ana kufundwa kena kuti musiya taina ndine kuti kwa Samuel kuti kuti chimunzo kana kuti kutandika chamu kana kuti kana kuya kwa Samuel kuti kuzaziwa kuti ni waipa mawa mawa ina kwa kuti mulungu ndipo kwa kuti Samuel kuti kwa kuti kwa kuti
kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa kuti kwa
the exact one to be called, not everybody.
Salvation to go to the exact elect that will be sent. The exact people that God elected, that God sent, that God satisfies. This day says, as the Lord came and stood, and God at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant hear.
Verse
11 says, and the Lord said to Samuel, behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that hear it shall come. So here the stand saw that God continues calling Samuel, and Samuel responded to the calling of God, and God spoke to Samuel. What we see here is that God first comes to us and speaks to us, but we never accepted the voice of God. And when God continues calling us or speaking to us, until when He is God, to reveal Christ to us, so that we see the Christ of the Scriptures, then we respond positively to the
Father. Yehova Mungu azadana kapena kuti ana ndidaka ndipo koyamba kokuma kunyozera chikoto samba mau komabe mulungu fana bale kupita na kuchenga kusankhidwa mpaka naita pamwepo kuti pano ndiye kukamva akukumbusire mwana wake wova ndiye kamene ana pachibe kula kwa zare chizi
nobody expected the son of God of glory automatically and believe it. God will continue speaking and calling those that are His, and they will hear Him speaking.
Mulungu azaita kana tikupitiriza kuitana kwa iwo amene ali ake ndipo iwo azakamva kuitana.
Nobody will be missed out. Nobody will be added in. The other thing now, because Samuel understood the voice of God, now God is speaking that he's going to do something in the world that any ear hears it but shall tingle.
Ndechinhu china chomotikuchiona abva chifanira kuti Samueri wabva maone Jehovha chomutikira kuti Jehovha ndipo Jehovha sokano akuyambura naye Samueri kuna kuti azachita chinhu.
So here you see that there is ears of people that hear it to tingle with the voice of the Lord.
Ndipo apa tiona kunena kuti pali kumva kwanhu kumene kwadzidzisa kwanhu kukhala kukhala pano ane adyanze kuti akadire mawu a Yehovha.
And the tingling is coming because the voice of God has been heard. God has done something very unique, very extraordinary to the people.
But
God is speaking to the people, expect others to enjoy the word, while others will tingle with the words.
Mulungu akamata kulangula ndi anthu, umuyembekezere kunena kuti ambena adzakonzana ndi mawu pamene ena adzalire nawo mawu omwewo.
The gospel, the living gospel, is not a multiple choice gospel or a gospel that communicates or connects with other people. It tingles others, but it brings comfort to others.
Uthenga weniweni wabwino si uthenga wa chikhamu, uthenga mongigiza ku ake, uthenga wabwino wokhema umene umakalilisa anthu ena akoma
mkumene. To those that are his, they will be comforted with the word. But to those that are not of him, will tingle always with the word. When the Lord does something, it makes the world to tingle, but it makes the ears to enjoy and have joy in it.
Mulungu akachita china chake kukola pansi kuitereze ndi mwana wa Yesu Khristu ndipezina kuti dzikhala pansi ndimakhala ndipatiro pamene chinhu chomwezo chimakhala chimasodza chiwasuza ndiwo.
Hebrews chapter 4 verse 12 says,
kufana yake mbuku la Heberi mutu 4 ndima yake ya 12 kwakuti,
for the word of God is big and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Ali amoyo ndiwo chitachita ndi akutwa akufika kupanga la kutwa kodzimuke napyoza akugabuda moyo ndi mfumu ndi mafuta amafuta aziza nolinga
abizinsiisa. The word is very big and powerful, sharper than a two-edged sword.
It
divides the soul and spirit.
And
it divides the joints and the marrows.
And
is a discerner of the thoughts and intents of the heart. That is the word of God.
Amen.
When God was giving himself so that the people should see him, they would tingle, because the word is very quick and it divides, it separates,
Mungu akatwafika pamalo kapena uthepo wabwino kumveka pamalo kusendekezera kuti anthu asipondwe. Ai kama uwo amagawa kama uwo amakonza ena akhale limadiwalire kuma ena akondwere nawo.
To conclude the service of today,
womba nkoda muthepo pale.
God shut up the womb of Hannah because the one to come forth from her womb revealed the one to proclaim and preach the oracles of God.
Mulungu anatseka mimba ya Hana chifuwa kena kuti azaka bande kwa Hana amene yoyo azaka kala wankulu amene azaka lalikira zinthu zima kwa Mulungu.
The coming of Samuel was to let Samuel preach, proclaim the gospel that sets the world to tingle. He never just came in this world recklessly, without any reason. He came with the purpose of declaring, proclaiming the gospel that makes the world tingle and others to rejoice and comfort.
Koma yeyo anabwera kichoninga ndokalalikira uthenga kudziko la pansi umene uti ukalilise akamena kaumve.
Whilst the gospel is preached to the elect found comfort.
Amene mtepo wakulalikira kwa osankhidwa, osankhidwa awo.
If we are one of them, we need to preach God to reveal Christ in us. The gospel will comfort us and will rejoice it, while others will be left outside and tremble because of the work of God.
John,
when the gospel is preached, the erect will reach. The same time are erected, those God left to themselves will be left outside, tingling because of the work of God done upon the event.
Utenga wabwinotu ukalalikirwa, utenga umaza ni kugawa, pamene ukupereka chimwe mwenye, nime kwanza osankhidwa, nthawi yomweyo, uma wasiya, pamene mwana kana sira ileka, kuti uwalilise, utenga ndo uzama.
May the good Lord comfort us with this word.
Mm-hmm.